Baby, you the special asante. Wapenzi unalonipa asante. Unanifikisha asante. Asante, asante. Baby, you the special asante. Wapenzi unalonipa asante. Unanifikisha asante. Ikiwana we, miujanja sina. Mtoto chuchuko sindo shazima. Nyuma kichugu so shef ya mchina. Kwako nimelala doro doro. Usinione kama kolo kolo. Unavunja chaga unachana godoro. I like the way you dance.
Taratibu, 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 taratibu.
Ukifika tu ma text nitalipa bajaji. Aspige oni watachonga wapangaji. Na kusubiri simu ipo kwenye chaji. Mami lova, I believe in you. I believe in you. I believe in you.
Amina, Amina, Amina,
umenteka. I believe in you. I believe in you. I believe in you.
Amina, 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 umenteka.
Nikipanda nikishuka bado uko mbali nami. Unavyonigusa unazipandisha raha. Tupa ilo shuka tutalala baadaye.
Lala dola dola. Usinione kama kolo kolo. Unavunja chaga unachana godolo. I like the way you dance.
Taratibu.